bangenza bangani bami bangihlohla bathi inkonyi sekuyizinkinga zodwa ngisakwazi nokujabula bangiyala bangani bami bangihlohla bathi inkonyi sekuyizinkinga zodwa ngisakwazi nokujabula singahlala ngokushifoni noma ngendlini encane olilishini lami lingafuna noma inini olilishini lami lisafuna ukuhlale kwakhe seligefunini shethu ngihleli nomndeni wami bangenza bangani bami bangihlohla bathi njoli sekuyizinkinga zodwa ngisakwazi nokujabula ngifuna ukuhlala ngokukhula ngiyaphuma emjoleni
ngifuna ubizo mani ngiyoyeka umjoli
ngifuna ukuhlala ngokukhula ngiyaphuma emjoleni
ngifuna ubizo mani ngiyoyeka umjoli
Oh,